ukuthi nakithemba ulahle
ngingakwazi
isithandwa sami ithemba lami umama wabantwana bami